mpande njagala nkuwase nkutware biru z'amasanyala zenange nzepene bwokimala wanyirira olinga ekibumbe ekyabiikira Maria osaanira kubeera wange oyake njagala nkwefuge kwekumire kibalumi nno bw'obanga onjagadde nze togenda kwejjusa bigambo byange bitono nkozesa bikolwa tovawo wano tovawo wano zeravu egenda kunzita nkwagala n'ebyamali tovawo wano Sigalanze tadi ga ikwe